I'm flattered by the Twitter. Now we know what it's gonna be. I saw you like a picture, yeah. What about me, yeah, yeah. Kama kuna cha kuficha, why don't you get off the Insta? Unani kira, 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 yeah. Unavo penya, penya kwa peji zake. Unani kira, 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 yeah. Unavo penya, penya kwa peji zake. Hey, yeah. Macho yanatamani. Don't know what the hell you're looking for. I love that shape, yake, lipsy, macho, yake, pengine, umedata, na dimples. Hata levels zangu huwezi kukope, na levels are cracking, it's simple. Baby, please, won't you hear me? If you know that you mean me, yeah. Unani kira, 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 yeah. Unavo penya, penya, kwa peji zake. Unani kira, 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 yeah. Unavo penya, penya kwa peji zake. Hey, yeah. Macho yanatamani. Tarati watakuka imani kutoke. Kama mina kufa na umba usipate. Tarati watakuka imani toke. Macho yanatamani.
Anbulu.